emehlweni uthe mumu wangitshela makanamnandi wangitshela ukuthi uyangithanda uyofa lapho engifa khona futhi uye wangibheka emehlweni uthe mumu wangitshela makanamnandi wangitshela ukuthi uyangithanda uyofa lapho engifa khona futhi uthi uyofa lapho engifa khona uyakwazi nokolwa yini mina ngisosha ngofele mbili uyokukhona yini embini uthi uyofa lapho engifa khona uyakwazi nokolwa yini mina ngisosha ngofele mbili uyokukhona yini embini Bati mobi, bati mobi, shonzala wa mutala banta, bati mobi, kota mulebi, zansoli luta,
mobi lana.
Uye wangibheka emehlweni uthonono wangitshela amagama amnandi wangitshela ukuthi uyangithanda uyofa lapho engifa khona futhi uthi uyofa lapho engifa khona uyakwazi inqulwa yini mina ngisosha ngofela empini uyokukhona yini empini
Solid.